sing for my fuso. Silo sing,
I silo sing.
Sang sibling,
sang sibling.
Sing for my fuso.
Sing for my fuso.
Sing for my fuso.
Sing for my fuso.
Falabayo, sa falabayo. Izumbu, malikon, ufuli trouble.
Show me.